Beloved brothers and sisters in Christ.
Abagalwa. Aboluganda ebanyafe mu Kristo. Abemikwano. Ono Muganda me Frank ayogera namwe okuva ku kibe ky'obuweereza bw'ensi zonna mu Clifford German. Kabadde kakisa gye ndi okugabana namwe kigambo kya Katonda eky'omuwendo ate ekitukuvu. Twogera ku nteekateeka y'obulokozi ng'ayisewo okwo nga tukwata ku buli kiseera ku ssomo ery'okudda okwa Kristo ery'obubaka obw'ekiseera n'okuzibwa obuggya n'okudda eri ekigambo kya Katonda ne Mukama n'ensomesa yonna entuufu eya Bayibuli nga tukakasa nti olunaku olw'ekisa lutuuse ku nkomerero yaalwo n'ebisuubizo okudda kwa Mukama waffe kutuuse. Olwaleero ndowooza ku nsuula ntono mu Bahibulaniya abaagalwa buli suula buli kanyirire kalina bingi okusingira ddala nga bwe tubalaga obulokozi bwaffe. Kino kiri nti kyekiruubirirwa ekinene eky'okubuulira kwaffe okuleeta abantu eri Mukama ne mu kutegeera n'obumanyirivu obw'obulokozi n'okusingira ddala w'osoma mu Bahibulaniya essuula y'okuna egamba wano mu kanyiriri k'omusanvu nate ayawula olunaku gundi ng'ayogera mu Dawudi oluvannyuma lw'ebiro ebingi bwe biti nti leero nga bwe nkyogedde olubereberye wemuwulire eddoboozi temukakanya mitima gyammwe ekyo kya muwendo tetukakanyaza mitima gyaffe ku lunaku olw'obulokozi obubaka obwa Katonda nga bwogerwa gye muli. Abaagalwa, ndina okukibagamba emirundi n'emirundi kati tuli kubeerawo kumpi nnyo n'okudda okwa Yesu Kristo. Mu biseera biyise, ekigambo ekituufu ekya Katonda, okusomesa okw'abatume okutuufu n'obumanyirivu obutuufu bwe tusobola okubeera nabwo ne Mukama waffe, obulokozi obujjuvu, okwenenya, okukyusibwa, okuzaalibwa okupya, okubatizibwa kw'Omwoyo Mutukuvu n'okutukuzibwa mu mazima nga Mukama waffe yagamba mu Yokaana 17:17, batukuze mu mazima ekigambo kyange, ekigambo kyange ge mazima. Kyekimu n'olwaleero ekikozesebwa okwogerera ife olwaleero w'oba owulira eddoboozi lye tukakanyaza mutima gwo. Kyekimu nga bwe kisangibwa mu ssuula y'okutaano ku Mukama waffe nti oliyo oyo omwana wange olwaleero nange oyo yenka gye nalonda. Abaagalwa, tulina obigamba kati tuli mu kiseera eky'ekisa, ekiseera eky'obulokozi, naye ekiseera kino kituuse ku nkomerero yaakyo. N'olwekyo tutegeera okuva mu byawandiikibwa ku bulokozi bwaffe, okukakasibwa kwaffe Katonda kwe yatuwa nti mu Kristo, mu Kristo twatabagana n'okuyita mu kwewaayo ku musalaba, ebibi byaffe byasonyiwa buli kimu ekyawandikwa eri ffe kikoleddwa engeri n'omusaayi gwogera eri ffe okusingira ddala olwaleero n'emirembe gyonna nga tusisikanye Mukama. Ekirala, ebisuubizo biteekebwako essira mu Baibulaniya essuula y'omukaaga kutandikira ddala mu kanyirike 13. Kubanga Katonda bwe yasuubiza Ibulayimu, bwe waatali gw'ayinza kulayira amusinga obukulu ne yeerayirira yekka, we fumiitiriza akaseera kamu okulayira mwenyini ng'alayira. Ibulayimu yategeera buli Katonda ky'agamba ekyo bwe kinaabeera kirina okubeerawo okusinziira ku kigambo kya Katonda. Nti Ibulayimu yafuna obukakafu bungi nti Katonda ng'alayira ye mwenyini. Abaagalwa, kino kintu ky'amaanyi. Obukakafu bwenkanawo bwe tulina mu kigambo kya Katonda mu Yesu Kristo Mukama waffe oti omulokozi waffe. Ab'emikwano, mutegeere nti temwesigama ku kanisa yonna oba ku nzikiriza yonna, mube bakakafu nti mwesigama kwoyo Mukama waffe atuwa obulokozi. Na wano tusoma nga tweyongera mu kanyirike 15, bw'atyo bwe yamala okugumiikiriza n'aweebwa ekyasuubizibwa. Kye kimu naffe tulina okuba n'obugumiikiriza n'okukkiriza okukuumirira okutuusa we tufuna ebisuubizo Katonda bye yatuteekerawo. N'olwekyo akanyirike 17 nandigambye si kyamaanyi naye kyogera mu lwatu n'obukakafu obwa Katonda. Katonda kyeva ateeka wakati ekirayiro ng'alaga okubolezesa ddala ennyo abasika ab'ekyasuubizibwa okuteesa kwe bwe kutajulukuka. Ng'okyama ky'amaanyi Katonda Mukama Yesu wange okukakasibwa nti ebisuubizo byonna ebya Mukama nti we biri, amiina, tewali kirala ekiziyiza Katonda okumaliriza buli kyeyasuubiza. N'olwekyo abaagalwa, njagala okweyongera ssuula y'omunaana ng'eyogera ku ndagaano ssuula y'omunaana akanyike 10. Abaagalwa, kitugambibwa kubanga eno y'endagaano gye ndiragira ennyumba ya Isirayiri mu ndagaano eno empya. Abaagalwa, tuukiriza n'emitima gyaffe gyonna nti mu Kristo endagaano empya yateekebwawo okusinziira ku Matayo 26 okutandikira ku kanyika 26. Eno y'endagaano omusaayi gwange ogwayibwa eri abangi, eri abo abakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe. Abalala bakiyitako, tebawaayo bennyini eri obulokozi, babuyitako ekirabo ekyo kya Katonda nga tebakakasa enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi. Kakati Baheburaniya ssuula y'omwenda kitugambibwa mu kanyirike 11 ndi Kristo kabona omukulu yagenda eri abatukuvu abatukuvu ng'omutukuvu asinga ekyo kya muwendo tetwanunulibwa n'ebikomo oba zaabu naye omusaayi ogw'omuwendo ogw'omwana owendiga ogwayiika ku musalaba ogw'e Kalivaali. Abaagalwa, naffe tulina obuvunaanyizibwa okugabana namwe ebisuubizo ebya Katonda eby'olunaku luno. Tesisobola kubeera na kubuulira n'okumu awatali okubabuulira ebisuubizo eby'olunaku lwaffe. Katonda yampa omukisa ogw'amaanyi omuntu gw'asobola okubeera naye nagwo ku nsi kuno. Mu 1948 nawaayo obulamu bwange eri Mukama, nafuna Kristo ng'omulokozi wange n'ekirala okubeera n'obumanyirivu obw'okufuna Omwoyo Omutukuvu. Okuvira ddala ku kiseera ekyo ndi kubuulira, ndi kuweereza, ndi kuba nga ndi muddu wa Katonda, ndi muddu wa Mukama. Ntunuulira emyaka mingi egiyise nga ngoberera Kristo, nga ngaba n'ekigambo kye eky'omuwendo n'abantu obukadde obutono ku nsi, naakakomawo okuva mu lugendo lw'amawangana ebugwanjuba bwa Afrika obwa mwana w'omundugavu. Ab'emikwano, natwalibwa nga ndaba abantu bangi okuviira ddala mu 1400 okutuuka ku 1000 mu kukuŋŋaana okumu. Nasanyukibwa n'olukuŋŋaana olwali lw'amaanyi mu kibuga Abidjan ekya Ivory Coast. Nabuuza nga sinamala kubuulira obanga bonna abooluganda bano ne banyaze oba baali bamaze okubatizibwa okusinziira ku kubatiza okw'abatume mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo ery'omuwendo. Ab'emikwano, nalaba 10,000 ez'emikono nga zigenda mu bbanga. Wentunuulira emabega mu mawanga g'omwana w'omundugavu, nabuulira naweereza emyaka 40 agayise nga ndi kusiga ensigo ez'ekigambo kya Katonda. N'olwekyo okumanyirira nti ensigo etuuse okukungula, emmeeme ez'omuwendo nga zirokoleddwa, nga zireeteddwa mu bwakabaka obwa Katonda, si kukiza kwoka naye nga bagondera ebyawandiikibwa nga Mukama waffe yagamba mu Mako 16:16 nti wetukkiriza ne tubatizibwa n'olwekyo tujja kulokolebwa. Omuntu asobola atya okuwakanya ekyawandiikibwa ekyo ng'agamba mukimala nga tukkiriza? Ab'emikwano, leka tubeere mu mazima. Obugonvu buli eri abo abakkiriza. Oba okkiriza oba ogonda, oba tokkiriza oba togonda. Osobola okugamba nti okkiriza naye ng'obulamu bwo bwennyini bujulira okusinga by'oyogera, obanga okkiriza oba tokkiriza. Ndina okibabuulira nate, Katonda yakozesa owooluganda William Branham mu kiseera kyaffe okubeera ddala mu 1933 okutuusa mu 1965. Omuntu omusajja ono wa Katonda yakozesebwa ng'omuntu yenna atakozesebwangako mu myaka 6 ak'ebyafaayo eby'omuntu. Ffenna tumanyi Musa yali musajja wa Katonda, mwoyo Katonda mwe yayogerera maso ku maso, yalaba empagi y'omuliro ng'eka wansi, n'abantu bonna baalaba ekitiibwa ekya Katonda. Baawulira eddoboozi lya Katonda oyo mukulu. Omwabaagala b'emikwano, waliwo obuweereza mu lunaku lwaffe obutasobola kugeranya n'obwo Mukama waffe bwe yalina mu biseera bye. Oluganda Branham akibiraga mu biseera byonna bye yali asaba eri abalwadde, nga Mukama waffe nga bwe yali omuntu, nga oyo nabbi mu buweereza bwe yalaba mu kwolekebwa ebyali bigenda okubeerawo, n'olwekyo n'akyogera ne kibeerawo, ng'asobola okugamba nti Danieli mu Yokaana sura esooka, nga Filipo tanakuyita nakulaba wansi w'omuti, ng'asobola okugamba nti Simoni nga muganda we Andu yamuleeta eri Kristo, nti erinnya lyange ye Simoni, n'erinnya lya kitaawo lye Yonasi. Mukama waffe ng'abuulira omukyala eyali ku luzzi eri obulamu bwe, n'amugamba nti tumanyi nti omumasiya w'alidda alitubuulira byonna, ate ggwe oli ani? Mukama waffe n'amugamba nti nze oyo ayayogera gy'oli. Abooluganda ne bannyazi, ab'emikwano, lwaki bino mbyogera? Mutegeere, ate sirowooza nti oba ndi wa kumanyibwa nnyo, naye munsonyi wemba kye ndiko, naye Katonda abasonyiwe. Ndina obagamba kino, tetuli kuzaanya byanzikiriza, tulina okutegeera obubonero obusembayo ng'okudda kwa Kristo tekunaabeerawo. Mukama waffe yagamba Matayo 24 okusingira ddala ng'ayogera ku bigenda okubeerawo, ng'okudda okwa Kristo tekunaabeerawo. Abanabbi bangi ab'obulinja, ba Kristo bangi ab'obulimba baagenda kubulabikira ku nsi balimba bangi. Nabbi omutuufu yaani? Ani ayafukibwako amafuta n'omwoyo mutukuvu? Mu mazima, ab'emikwano, tulina okuddayo eri abatume, ebiseera by'abatume n'ensomesa, okutegeera mu butuufu. Ekkanisa y'endagaano empya, obumanyirivu okuviirira mu biseera by'abapendakooti, ng'amaanyi ge n'ag'obwa Katonda we gaalagibwa mu mubiri gwa Kristo, ng'ebirabo by'omwoyo byonna n'obuweereza bwonna obwali mu mubiri gwa Kristo, omugaso ki? Ensomesa entuufu ey'abatume, eri obulamba bwa Katonda, n'okubatizibwa kw'amazzi, n'okikuli okwekyegulo kwa Mukama, n'ensomesa zonna ng'ezaawandikibwa eri ffe mu byawandiikwa ebitukuvu. Abaagalwa, kakati ndina okibagamba okuviira ddala mu biseera bya emyaka 40 mu 1949 nagattibwa n'okutambula okw'ekigambo kya Katonda okusembayo okwatandikirwa mu 1946 nga Oluganda Branham amaze okufuna okukakasibwa okw'okuyitibwa kwe mu gw'okutaano nga 7 1946. Ekyobwa Katonda kyanyonyola Oluganda Branham nti mu buweereza obumu buno Katonda Mukama waffe bwe yalina ng'atambula ku nsi eno, n'olwekyo eri Abayudaaya n'Abasamaliya obubaka bwe bumu eri omwana w'omuntu obwetwogera kati abooluganda ne banyaze nalaba nali mujuliza yalaba atayawulira emyaka ekumi nategeera oluganda Branham nategeera obuweereza bwe n'ebirala mmanyi ekigendererwa okusinziira ku nteekateeka y'obulokozi obwagaatibwa ku buweereza obw'obwa katonda obwa kiseera kyaffe buli omu abensi ababuulizi baali bakugamba nti yali William Branham yakozesebwa ne Katonda okukulembera okuwonyezebwa okw'okuzibwa obujja okusembayo okwali kutambudde ensi yonna naye nga tebasobola kukugamba ku kigendererwa ekyegattibwa ku bulokozi obw'amaanyi obwo n'okuwonyezebwa okw'okuzibwa obujja kigendera tekyali kuteeka njawulo bangi ababuuliza abali kweyongera n'ebizimbe nga bazimba obwakabaka mu bwakitonda oba okuteekayo okweraga nti bo be bantu b'ekiseera ekigendererwa kyali okuleeta abantu ba Katonda okuddayo eri Kristo okugoberera Kristo mu bigere bye eby'abatume abaali n'ensomesa eza Kristo ensomesa eza Kristo n'ensomesa ez'abatume bali ziri mu kikumi ku kikumi nga zifaanana nga mukama ffe yagamba mu kutumibwa kw'amaanyi okubatiza abantu mu linnya lya kitaffe omwana n'omwe mutukuvu bakigondera baali n'okubiikulibwa nti Katonda yebikula mwenyini mwoyo mu oyo mununuzi endagaano empya endagaano erinnya ly'endagaano empya mukama ffe Yesu Kristo n'olwekyo okubatizibwa okuva mu biseera eby'abapendakooti kwaliwo mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo kino oluganda Branham yakiteekako essira n'akola ekirango nti tulina okuddayo eri ensomesa y'abatume n'okubatiza abaagalwa leka kigambe kino nga sinaggalawo obubaka obusembayo n'obubaka obusooka bulina okubeera n'ekimu kubuli okusooka n'okuli okusembayo kulina okuba kwe kumu okubatiza okusooka n'okusembayo okubatizibwa kulina okuba nga kye kimu buli kimu kirina okuzibwa bujja ngambe kino nate tewalina kwogera ku bubonero obw'ekiseera bw'okudda kwa Yesu Kristo oba Isirayiri okukuŋŋaana mu nsi ensuubize nga ffe bennyini twasuba olunaku olwa Katonda okukyala gwe twasuba ekigambo kya Katonda ekyasuubiza mu lunaku lwaffe twasuba Katonda by'ali kukola mu kiseera kino kati n'olwekyo abooluganda ne banyaze kusaba kwange mbagamba kino muvuname eri Katonda oyo mukulu leka ye ayogere eri emitima gyamu mumubuuze mukama waffe ebisuubizo byo byebiriwa eby'olunaku luno n'ekiseera tusobole okuba beetefuteefu eri okuddako Katonda ab'omukisa ate ndi kweteekateeka okubeera mu butaggwaawo nammwe ate ndi mukakafu oba mwatukuzibwa mu kigambo kya Katonda mu kwagala kwa Katonda ffe nammwe tujja kukikola n'ekisa kya Katonda okubeera abagonvu nga tugoberera mu byawandiikwa ebitukuvu ebyateerwawo okuviira ddala mu biseera bya Pentekoti mudeere ekigambo kya Katonda mugoberere mu bugonvu mu ddaala ku ddaala okusinziira ku ekyekyatulekerwa okuvira ddala mu kitabo kino ekitukuvu ekyebayibuli. Olwaleero w'owulira eddoboozi lye, tokakanyiza mutima gwo. Katonda ayogedde nammwe mu linnya lya Yesu etukuvu. Amiina.